mtengo patali afikanso ndithu ya program jet santule bible kwa amene makhulupirika mbale Osman Chiro amanda makwanda kuti anzanga pa ulendo ayi inenso ndine kuti anzanga pa ulendo ngati anzanga kuti ndinali modzi mprogramu yapita ija ten tikhaleso limodzi lero pomwe lero tikhale tikuunika 1 Samuel chapter 18 kuyambira pa verse 1 kodi mulungu adamphunzitsa bwanji davidi komanso sauli adafunitsisa atatani ndi davidi mnyamata uja koma zokondwetsa ndi ubwenzi wapakati pa davidi ndi jonathan timva zambiri mprogramu yathu yalero mbale Osman Chiro amanda tiyeni nayo nkhani
landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo lero ndi tsiku lina labwino lomwe mulungu watilola kuti inu ndi ine tiyendeli m'modzi mu ulendo uno koma poyamba ndikumbutse kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 16 kuyambira verse 1 ndipo tidalowa mu chapter 17 kulekeza verse 47 mmene timaona kuti Davide adzozedwa komanso akupha Goliati ndipo lero tikambirana kuchokera pa 1 Samuel 18 kuyamba verse 1 ndikulekeza chapter 20 verse 3 mmene tione kuti Mulungu akuphunzitsa Davide. Sauli afuna kupha Davide ndipo Jonathan athandiza kuti Davide athawe. Tiyeni tiloweni ndime mmeneyi chapter 18 verse 1 pana 16 mmene tiona kuti Jonathan ndi Davide alowa mupangano. Ndipo kunali pakutsiriza iye kulankhula ndi Sauli. Mtima wa Jonathan unalumikizika ndi mtima wa Davide. Ndipo Jonathan anankonda iye monga moyo wa iye yekha. Pano pali nkhani yochititsa chidwi kuti Davide wayitanidwa ndi Sauli itatha nkhondo ije ndi Afilisti. Tsono Sauli afuna kudziwa za moyo wa Davide komanso afuna kudziwa za makolo wake ndani. Ndiye ndikukhulupirira kuti Sauli amafuna amuyamikire Davide malinga ndi mmene nkhondo inayendera. Ndipo tikubva kuti pamene Davide anali kulankhula Mordekai mtima ndimwe chikhulupiriro. Mtima wa Jonathan unalumikizika kwa Davide. Pano tikuona chikondi cha amuna awiri kuti ndi chikondi cha mtengo wapatali. Inde, kawirikawiri timaona kuti chikondi cha mwamuna ndi mkazi kuti ndi chimene chimakhala chapamwamba kwambiri. Koma taonani. Chikondi ichi chapakati pa Davide ndi Jonathan chinali cha mtundu wina-wina. Chikondi chopatsana ulemu. Ndiye pano sindikunena za chikondi monga chijeti kuva masiku ano cha ukwati wa mamuna ndi mamuna anzake ayi. Ichi ndi chikondi chothirana zinsinsi komanso chilichochitirana ulemu. Tsono mwina nkufunsa kuti kodi panali chiyani pakati pa Jonathan mwana wa mfumu ndi munthu wamba Davide? Yankho likuti Jonathan anali munthu wa mtundu wina. Taonani iye anakopeka chifukwa cholimba mtima ndi chikhulupiriro cha Davide pa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumakopeka mtima ndi zinthu za mtundu wanji? Verse 2, ndipo Sauli anantenga tsiku lomwelo osamulolaso apite kwawo kwa atate wake. Ndiye pamene Davide wamaliza kulankhula ndi mfumu Sauli, akutengedwa ndi kukhaliratu ku nyumba ya ufumu. Pamene Davide wakhaliratu ku nyumba ya chifumu, iye akutumikira pa nkhani zambiri makamaka zakayendetsedwe ka dziko. Iyi inali njira imodzi yomuphunzitsa Davide. Izi zikutanthauza kuti tsopano Davide ndi munthu wodziwika bwino, ndipo zikuperekeratu chithunzi chakuti adzakhala pa udindo wa ufumu moyo wake wonse. Ndiye tikuphunzira kuti iwo amene akonzekera kulamulira ayenera kuphunzira kukhala womvera. Tere Davide akuchitira umboni kuti adzakhala ndi mtsogoleri chifukwa chakuti anakhala womvera kwa atate wake Jesse. Ndipo pano ali pansi pa ulamuliro wa Sauli ndipo akutumikiranso madera ambiri wosiyana-siyana. Ndipo pali chikhupiriro chakuti amene wachita bwino mbali ina amachita sobwino mbali inzakeyi. Verse 3. Pamenepo Jonathan ndi Davide anapangana mapangano, pakuti adamkonda iye ngati moyo wa iye yekha. Tsono pangano lomwe amuna awo alowamo ndi lakuti azikhala pamodzi. Ichi ndicho chikondi chenicheni chimene sichisintha ayi. Kaya mpantendere komanso angakhale pa mavuto sichisintha. Ndiye ndifuna kunenanso kuti Jonathan ndi amene amayembekezeka kulowa ufumu wa Atate wake. Ndipo aliwoyenera kuchita sanje ndi Davide pamene akutumikira nyumba ya ufumu. Okondedwa, tiyenera kuphunzira kuti iwo amene moyo wawo umatsogozedwa ndi chikondi sadzalola kuti chikondi chawo chichoke chifukwa cha zinthu zina zapadera. Verse 4. Ndipo Jonathani anavula malaya wake anali nawo, nampatsa Davide ndi zovala zake, ngakhale lupanga lake ndi uta wake ndi lamba lake. Ndiye tikaona moyo wa Davide tipeza kuti unali moyo wa umphawi, kote kuti analibe zovala zoyenera pa udindo wake watsopano makamaka ku nyumba iyi yachifumu. Taonani pano Jonathani akumupatsa zovala zake zoyenera ku nyumba ya ufumu. Tsopano Davide akuvala zovala za Jonathani, kotera kuti akuoneka ngati Jonathani yemwe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu kuti ichi ndicho chithunzi chenicheni cha mbuye wathu Yesu Khristu? Pamene anadzaa mʼdziko lino anavula ulemerero wake nativeka ife, ndipo iye anavala umphayi wathu kuti ife tichulidwe wana wa Mulungu. Haleluya. Verse 5. Ndipo Davide anatuluka kunka kulikonse Sauli anantumako, nakhala wochenjera, ndipo Sauli anamuyika akhale woyang'anira anthu ankhondo. Ndipo ichi chinakomera anthu wonse ndi anyamata a Sauli omwe. Davide analidi ndi khalidwe la utsogoleri wabwino. Taonani kuti kulikonse kumene iye watumidwa alikulandiridwa bwino. Iye anali munthu wofunika kwambiri, telezi kuchitira umboni wakuti Mulungu amaona muntima pamene anthu amaona kunja kwake kwa thupi. Tsono Davide anali munthu amene muntima mwake munali bwino, komanso kunja kwake anali sobwino. Koma izi sizikutanthauza kuti Davide anali wangwiro wopanda chimo, ayi. Koma tikunena kuti anali ndi mtima weniweni wapa Mulungu, ndipo anthu amamukondaso chifukwa chachimenechi. Verse 6. Ndipo kuna alipa kudzaiwo pamene Davide anabwela atapha Afilisiti, anthu akazi anatuluka midzi yonse ya Israeli ndi kuimba ndi kuvina kuti akakomane ndi mfumu Sauli ndi malingaka ndi chimwemwe ndi zoimbira. Ndipo akazi anathirira na mang'ombe mkuimba kwawo naati, Sauli anapha zikwi zake, koma Davide zikwi zake zankhani. Koma Sauli anakwiya ndithu ndi kunenaku, kunamuyipira nati kwa Davide, anawerengera zikwi zankhani, koma kwa ine zikwi zokha. Chimperewera nchiyaninso koma ufumu wokha? Ndipo kuyambira tsiku lomwelo ndi mtsogolo mwake, Sauli anakhala maso pa Davide. Pano Sauli sanakondwe ni nyimbo yomwe amayi akuyimba. Sauli akuchita nsanje chifukwa akaziwa akuimba nyimbo yolemekeza Davide kwambiri kuposa iyeyo. Tere tsopano mwalo wa maganizo oyipa mu mtima mwake, ndipo akufuna njira yakuti amuchotse pa kumupha Davide. Tsono mtima wa senjewu ukuonekera pamene anthu akumukonda kwambiri Davide. Okondedwa anzanga pa ulendo, mundime ino Sauli akutiphunzitsa kuti anthu odzikonda samafuna kuva kuti wina alandire ulemu koposa iwo ayi. Tele ichi ndicho chizindikiro chakuti mzimu wa Mulungu wamuchokera. Ndiye pamene tuyerenga verse 10 ndi 11 tikuva kuti Sauli anauponya mkondo wake kwa Davide pamene iye anafatsa kuimba bangwe wake. Apa ndi pamene Sauli anatsimikizadi mtima kuti adzamupha Davide. Koma mwachisomo cha Mulungu, Davide analewa mkondo. Kuyambira pano Davide anatuluka nyumba ya chifumu kwa nthawi pang'ono. 10:1 verse 15. Ndipo pamene Sauli anaona kuti anali kukhala wochenjera ndithu anamuopa. Koma Aisraeli wonse ndi Ayuda wonse anamkonda Davide pakuti anawatsogolera kutuluka ndi kulowa nawo. Sauli pano wathedwa nzeru chifukwa Davide akukhala mochenjera komanso mwanzeru, kotero kuti kunali kovuta kumupeza ndi cholakwa. Tele ichi, chinapitilize chikondi cha anthu pa iyeyo. Tsono kuchokera ku nthawi iyi tiphunzira kuti anthu ena amaganiza kuti anthu aziwaopa mwakuopseza. Koma zimakhala zitsiru zokha zomwe zimawaopa iwowa. Tentiloweni chapter 18 ichi kuyamba verse 20 mmene tiona Davide kuti akwatira Mikala mwana wankazi wa Sauli. Davide ndiye munthu amene akukondedwa ndi kuvomelezeka ndi mtundu wonse wa Israeli. Koma Sauli wakhala akuyesetsa kupeza njira zakuti amupeze Davide wolakwa. Tsopano Sauli wayipeza njira yabwino yakuti akhoza kumupeza Davide. Iye akulonjeza Davide kuti akwatire mwana wake Meliba, ngati atavomela kupitiliza kumenya nkhondo ndi Afilisti. Taonani, iye anali kuyembekeza kuti mwina nthawi ina Davide akaphedwa kunkhondo kuja. Koma pano Sauli wataye chikhulupiriro mwa Davide ndipo wampereka Meliba kwa munthu wina. Verse 20. Ndipo Mikala mwana wake wankazi wa Sauli anakonda Davide. Ndipo pakuva Sauli anakondwera nako. Tsono ndime ino ikutuza kuti Mikala anamukonda Davide. Koma sichinali chikondi chenicheni cha ukwati ayi. Ichi ndi chikondi chimene chinadza chifukwa cha kutchuka kwa Davide pa nkhondo ija anamenya ndi Afilisti. Ndipo tsiku likubwera pamene Mikala adzamukana chifukwa Davide anaponya moyo wake kwa Mulungu. Chapter 19. Ndi chimene tionemo kuti Sauli akulamula kuti Davide aphedwe. Tsopano moyo wa Davide uli pachiswe kufikira pamene Sauli adzamwalira. Ndiye kwa nthawi yayitali yokwana zaka 10 yomwe Davide wakhala akubisala yakhala nthawi yovuta kwambiri chifukwa wakhala akuyendayenda komanso wakhala akusakidwa ngati nyama ya mtengo. Koma zonse zimene zikuchitikazi ndi mayeso kumoyo wa Davide komanso ndi sukulu ya Mulungu yomuphunzitsa. Tele ichi ndi chifukwa chake anakhala mfumu yomveka kwambiri mu Israeli yense komanso ngakhale dziko lonse lapansi. Chisisi chake ndi chakuti Davide anali munthu amene anali wapa mtima pa Mulungu. Tiyambe kuwerenga verse 1 mpaka na 18 mmene tiona kuti Sauli ayesanso kupha Davide. Verse 1. Ndipo Sauli analankhula kwa Jonathan mwana wake ndi anyamata wake onse kuti amuphe Davide. Koma Jonathan mwana wa Sauli anakondwera kwambiri ndi Davide. Ndipo Jonathan anauza Davide nati, Sauli atote wanga ali kufuna kukupha, chifukwa chake tsono uchenjele mmawa, mukhale mmalo mosadziwika nubisale. Jonathan mwana wa mfumu Sauli wabwera kwa Davide akuchenjeza bwenzi lake Davide kuti atate wake afuna kumupha. Ndiye kunali kwabwino kuti achoke akabisale. Pano Sauli waonetseratu kuti afuna kuchotsa moyo wa Davide. Koma taonani Jonathan bwezi lake afuna kuti amuthandize Davide. Verse 3. Ndipo ine ndidzatuluka ndi kuima pambali ya atate wanga kumunda kumene kuli iwe. Ndipo ndidzalankhula ndi atate wanga za iwe. Ndipo ndikaona kanthu ndidzakudziwitsa. Ndipo Jonathan analankhula ndi atate wake movomereza Davide nanena naye, mfumu asachimwire mnyamata wake Davide chifukwa iyeyo sanachimwire ino. Ndipo ntchito zake anakuchitirani zinali zabwino ndithu. Mundime ino tikuona Jonathan akufufuza kuti aone ngati atate wake anali ndi chikonzero choyipa kapena chikonzero chabwino. Ndipo wakonza kuti alankhula ndi atate wake mmunda nkhani yonena kapena kuti yosimba zokoma za Davide. Taonani Jonathan akuwawuza atate wake kuti Davide ndi munthu wabwino mdziko lakelo, ndipo sikunali koyenera kumupha. Verse 5. Popeza iye anataya moyo wake nakantha Mfilisitiyo, ndipo Yehova anachitira Aisraeli onse chipulumutso chachikulu. Inu munachiona, ni munakondwera, tsono mudzachimwiranji mwazi wosalakwa ndi kumupa Davide popanda chifu. Ndipo Sauli anavela mawu a Jonathan na alumbira pali Yehova. Sadzaphedwa iye. Pamenepo Jonathan anaitana Davide na amuze zonsezi. Ndipo Jonathan anafika naye Davide kwa Sauli. Iye na akhalanso pamaso pake monga kale. Sauli pano anavetsera mwana wake mwachidwi. Ndipo analowa mulumbiro kuti sadzamupa Davide. Tele anamulola Davide kuti abwelele ku nyumba yake ya chifu. Tsono ngakhale Davide anabwelela, anadziwa be kuti moyo wake uli pa chiswenditu. Verse 8. Ndipo kunali sonkhondo. Ndipo Davide anatuluka nakamenyana ndi Afilisti na awapha ndi maphedwe akulu. Ndipo iwo ananthawa iye. Ndipo mzimu woyipa wochokera kwa Yehova unali pa Sauli, pakukhala iye mnyumba mwake ndi mkondo wake mdzanja lake. Ndipo Davide anayimba ndi dzanja lake. Ndipo Sauli anayesa kubzhosa Davide kumpatikiza kukoma ndi mkondo. Koma iye anadzilanditsa kuchoka pamaso pa Sauli. Ndipo analasa koma. Ndipo Davide anathawa, anapulumuka usiku uja. Poyamba, tieni tione kuti nzimu woyipa siwa Mulungu ayi. Ndipo suchokera kwa Mulungu. Telewena mafusa kale. Kuti nanga bwanji verse 9 kunena kuti nzimu woyipa wochokera kwa Yehova. Okondedwa. Nkhani iyi ndi yofunika kuyimvetsa bwino. Tieni tibwerele mbuye pang'ono. Pa 1 Samuel 16 verse 14 pamene pali mawu akuti, koma mzimu wa Yehova unanchokela Sauli ndi mzimu woyipa wochokela kwa Yehova unamvuta iye. Mawu awa akutanthauza kuti pamene mzimu wa Mulungu unachoka pa Sauli, nthawi yomweyo munalowa mzimu woyipa ndipo mzimu wabwino unakalowa mwa Davide. Tsono kusiyana kwa mizimuku kunapangitsa kusiana kwa makhalidwe wa anthu awiriwa. Mwanjira ina tikunena kuti pamene mzimu wa Mulungu unatuluka mwa Sauli, nthawi yomweyo Mulungu analamula kuti mzimu woyipa ulowe mwa Sauli. Mwanjira ina tikunena kuti mzimu woyipa umagwira ntchito pansi pa ulamuliro wa Mulungu pamalo pamene Mulungu walola kuti agwirepo ntchito. Ndiye pano mzimu woyipa wabweraso pa Sauli kote kuti akufuna kupha Davide. Tsono pamene Davide ali kuimba bangwe wake, ndi pamene Sauli anaponya mkondo wake kwa Davide kuti amuphe. Ndiye pamene Davide analewa mkondo, anatuluka mu nyumba na athawa ngakhale kuti anali atakwatira mwana wake wa Sauli. Tsono Davide akuona kuti anapulumuka chifukwa chinali chikonzero cha Mulungu. Ndi chifukwa chake pa Masalimo 18 verse 2, Davide ya kunena kuti, Yehova ndiye thanthwe langa, ndi linga langa, ndi mpulumutsi wanga. Mulungu wanga, ngaka yanga, ndidzakhulupirira iye. Haleluya. Verse 11. Ndipo Sauli anatumiza mitenga ku nyumba ya Davide imdikile, ndi kumupha mmawa. Koma Mikala mkazi wa Davide anamuuza naati, ukapanda kupulumutsa moyo wako usiku uno, udzaphedwa ndithu mmawa. Chomwecho Mikala anatsitsira Davide pa zenela na amuka iye, na athawa na apulumuka. Ndipo Mikala anatenga chifanizo na achiyika pakama, na ayika mtsamilowo ubweya wa mbuzi kumutu kwake, na achifunda zofunda. Pano tikuona kuti Mikala ali kumbali ya Davide. Tonani, iye akumuza kuti ayenera kuthawitsa moyo wake usiku umenewo popeza akufuna kumupha mmawa. Mikala anazindikira kuti chimene wanena atate wake ndi chomwecho sasinthayi. Ndipo Davide anathawa ku nyumba ya ufumu, ndipo Mikala mkazi wake anayika chidole pakamwa wake kuti paoneke ngati kuti Davide ali pomwepo. Verse 14. Ndipo pamene Sauli anatumiza mitenga kuti ikangwire Davide, anati iye ali kudwala. Ndipo Sauli anatumiza mitengayo kuti ikaone Davide, nati muntengere iye pakamwa wake kuti ndidzamuphe. ndipo pakulowa mitengayo onani pakamba pali chifanizo ndi ntsamiro wa ubweya wa mbuzi kumutu kwake. Nati Sauli kwa Mikala, wandinyengeranji chomwechi ndi kulola mdani wanga apulumuke? Ndipo Mikala anayankha Sauli, iye anati kwa ine, undilole ndipite ndingakuphe. Tsono pamene Sauli anaona kuti Mikala adamunamiza, anafunsa chifukwa chimene anachitira chimenechi. Ndiye Mikala pofuna kupulumutsa moyo wake ananena bodza lakuti Davide amafuna kupha iye. Verse 18. Chomwecho anathawa Davide napulumuka nafika kwa Samueli ku Rama namuuza zonse Sauli anamchitira. Ndipo iye ndi Davide anakhala ku Nayoti. Pano tikuona moyo wa Samueli nayenso kuti ali pachiswe, popeza ndiye amene anadzoza Davide kukhala mfumu. Ndiye kuyambira tsopano kupita mtsogoloko, Davide akhala ngati nyama yothawa mlenje. Ndiye maganizo ake afikadi pakuti anthu onse ndi abodza. Taonani kuti Sauli anamunamiza kangapo, pano akuonesa kuti Samueli anamunamizanso. Koma chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti pamene Davide akuthawira kwa Samueli akupanga Mulungu kuti ndiye pothawira pake. Haleluya! Kodino okondedwa, mukalowa nyengo ngati iyi mumathawira kwa yani? Tientwerengeni chapter 20 cha Samueli woyambayo kuyamba verse 1 mpana 45, mmene tiona Jonathan kuti athandiza Davide kuthawa. Sauli pano wazindikira kuti Mikala adamunamiza pankhani ya Davide, komanso anali kudziwa kuti Jonathan anali pa ubwezi ndi Davide. Tsono Jonathan anayenera kusamala kwambiri pa njira yolankhulira ndi Davide. Ichi ndi chifukwa chake Jonathan wapeza njira ina yoponya mpaliro ngati yofuna kulankhula ndi Davide. Tiyerengeni verse 1. Ndipo Davide anathawa ku Nayoti mu Rama nadzanena pamaso pa Jonathan, ndachitanji ine? Kuipa kwanga kulikotani? Ndi chimo langa la pamaso a Atate wanu ndi chiyani kuti amafuna moyo wanga? Pano Davide akufusa kuti kodi iye wachitanji cholakwa. Tsono tikaonetsetsa tipeza kuti Davide sanachite kanthu kena kalikonse koyipa kwa Sauli. Ayi, iye ndiye amene anamuthandiza mu zinthu zambiri. Koma taonani nkhani yayikulu ndi yakuti Sauli sanenera kukhala mfumu. Ayi, ndipo Mulungu anadziwiratu ndipo sadamusankha. Ayi, anthu ndiwo amene anamusankha, ndipo Mulungu anangovomereza zomwe anthu anafuna. Koma Mulungu anaondetsa miyoyo yawo monga muja adachita munthawi ya Mose. Anthu anali kufuna nyama, ndipo Mulungu anawapatsa mana, koma anaondetsa miyoyo yawo. Kutanthauza kuti ngakhale anapeza chinthu chomwe amafuna, koma sanakhutitsidwe nacho, komanso sanapeze nacho mtendere. Okondedwa anzanga pa ulendo, inu ndine tiyenera kupempha monga mwachifuniro cha Mulungu. Koma tikapempha mosakhala mwachifuniro cha Mulungu, iye amatipatsa ndithu, koma amaondetsa mitima yathu. Kutanthauza kuti sitimakhutitsidwa kapena kuti sitimapeza mtendere ndi chimwemwe pa chinthu chimene tapatsidwachi. Tsono mu verse 2, Jonathan akumutsimikizira kuti chiwembu china chilichonse cha Atate wake iye achite chotheka kumuuza. Verse 3. Ndipo Davide analumbiranso nati Atate wako adziwadi kuti wandikomera mtima, nati Jonathan asadziwe ichi kuti angave chisoni. Koma pali Yehova ndiponso pali moyo wako, pakati pa ine ndi imfa pali ngati phazi limodzi. Okondedwa, chifukwa cha nthawi tientimalize ndi mawu amphamvu awa akuti pakati pa ine ndi imfa pali ngati phazi limodzi. Uthenga ndi wakuti kaya inu mukuchita chiyani, muyenera kudziwa kuti pali phazi limodzi pakati panu ndi imfa. kutanthauza kuti inu ndine tikhoza kuchoka mdziko lino nthawi ina iliyonse mwanjira ya imfa. Kodi ndikufunseni, mwakonzekera bwanji za nthawi imene ikubwerayi? Lero tiyeni tilekezeni pano, koma timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 18 kuyambira verse 1 telekeza chapter 20 verse 3, mmene timaona zakuti Mulungu akuphunzitsa Davide. Sauli afuna kupha Davide ndipo Jonathan athandiza Davide kuthawa. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Pamenepo ndithu nkunena kuti amen kusiyira pamenepo kwa lero. Ubwino wa programu ndi kuti imapitirira, kutero kuti mprogramu yathu yosalira tizamvabe zambiri zokhuzana ndi anthuwa. Mmenewo mudzakhala mu 1 Samuel chapter 20. Kwa lero tisiyirani pamenepa, ndipo ndikusiyeni ndi makera wathu. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Kapena email radio@twrmw.org. SMS 0833 500 222. Ambuye akudalitseni.